Exclusive to Zayd Hype Man.
T-Shawn, I see you. Cause all I tell my friends, Queen Fail, I know you conda.
Nimefaula kambiri, nimekula kwila ndinde. Umanipe mpa baby, please don't give up on me. Pena ni matabwa na ne mwine. Mapefu fulu fulu, umanipe mpa mami. Please don't give up on me. I promise I will love you better. Nani kuchinja ni za chinja for you. Please don't give up on me. I promise I will love you better. Nani kuchinja ni za chinja for you. Please don't give up on me.
Nyuma kamba viri fonse ni kabwira otuka. Mavuto ya lianga ni pasaiwe kafukwa. Pressure, dine weni kufaka mustresi. Yonse ushautana na mamistresi. Muntu waliense penangu wa masova. Nchila zikapakisa penangu wa masova. Pati niri wili mkuchinja. Tika menda cheni kanga chove keka njinga. My mistakes yonse ni yafake muright. Love life yatu tiicha eri right. Usinifaka koma ningi na muma prayer. Chika choke chivanda cha upulea. Nisiba pena sinima nkala fair. Sima fikapo yeni makupasa kea. Nifuno nkala naiwe paka na kuma petyo. Baiba leko bachama fela bama zetyo.
Nimefaula kambiri, nimekula kwila ndine. Kuma nipempa baby, please don't give up on me. Pena ni matabwa na ne mwine. Napefu fulu fulu, kuma nipempa mami. Please don't give up on me. I promise I will love you better. Nani kuchinja ni za chinja for you. Please don't give up on me. I promise I will love you better. Nani kuchinja ni za chinja for you. Please don't give up on me.
Maspana yonse unilungise. Chosa na mutima na kupasa ka upise. Na faula vambidi na vome la milandu. Na vantubena teya basula mumazandu. Pati niri chefiti so na ipishamo. Mulungu ndiazi vafene na kupitisamo. Fiki simini nkale personal person. Bonse vapisha ini personal lesson. Ufulemo mujamu na valika. Zeni umendemo mujamu na fulika. Tiambe new chapter. Jambo ya kutiala tichose pa chapter. Nisiba fapakisa famene ni kupempa. Vina viku kweze kila kocha pema tempa. Dine mundu wako nipange mwe ufunila. Kuti nizichita fintu mwene ufunila.
Nimefaula kambiri, nimekula kwila ndine. Kuma nipempa baby, please don't give up on me. Pena ni matabwa na ne mwine. Napefu fulu fulu, kuma nipempa mami. Please don't give up on me. I promise I will love you better. Nani kuchinja ni za chinja for you. Please don't give up on me. I promise I will love you better. Nani kuchinja ni za chinja for you. Please don't give up on me.
Madumbo ya chikatia. Vena heron ya tupwanji. Mr. Saga, let's go get him. Mr. Pilot Punch, Vena Wesley DC, MJP, kwa sala chema fans kwenye fila no ikon.
Exclusive to Zayd Hype.